kunobuhlungu othi mawudlula kubona uthi inkosi yami ngiyiboni indlula kulento uthi mawucabanga uthi inkosi yami kazukukuphi uthi mawubheka uthi uNkulunkulu wami umshiyeleni nkosi yami uthi mawuqala uyathandaza kuvele kwehle inyembezi ngoba manje le nto obhekene nayo uyabona ukuthi engathi ngaphezu kwamandla akho kodwa mntasekhaya ngizothi ndlala indumiso phezu kwalobo buhlungu ngizothi mntasekhaya phezu kwalobo buhlungu hlala kuNkulunkulu uhlale kuye nkosi yami uyena okwazi ukuhlila ubuhlungu bentliziyo yomuntu ngoba nezinto oyoyizama ukuthi zihlile ayisoze zakhile uNkulunkulu engakakhili hlala nje kuNkulunkulu mntasekhaya ungasuki kuye noma sezikunetha kanjani kodwa uhlale kuye uthi inkosi nawe meva nakho ukulimala kwami nabo buhlungu nazi iy'kazame uNkulunkulu anamandla nabo buhlungu bami bendlela nakho ukulimala kwami kwendlela uthi inkosi yami sengishayekile kodwa uNkulunkulu anamandla kuwe angigudluki sengamane ngiqhuke ngiza kuwe ngoba uNkulunkulu ngiya-understand ukuthi akukho la ngashona khona ngoba mazo